tochimanyi gyoli byo biraba awo woli olinakumanyi nayeera obaddeokimanyi lindakaawo dj byo biraba produce olinakumanyi politician kwabikola naye mujoga bino byaniakumanyi simanyi oba okimanyi sibadde mmanyi okimanyi olina gwe walwanirira gwewesule weeyiye tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibbi nayeera abasawo gwe buusa bibbi nayeera bino byaniakumanyi simanyi oba okimanyi sibadde mmanyi okimanyi olina gwe walwanirira gwewesule weeyiye tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibbi nayeera abasawo gwe buusa bibbi nayeera tolina maanyi tolina gwe walwanirira olwonkuyamba ntya I hear life is a misery try to be friendly act where possible wisely bwenti bwendi gye ndi nawe gyova one blood different ma being a friend we be coming from so different clan niwe musoga from the east side west nile lugu from the north side abaganda federo mwajivako wabula mwatuvuga mu speedy just like my people from the west coast
twatere mundu twatunjira kuwakirira
oh the reason you be judging me banalali batuvuga speedy bino byaniakumanyi simanyi oba okimanyi sibadde mmanyi okimanyi olina gwe walwanirira gwewesule weeyiye tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibbi nayeera abasawo gwe buusa bibbi nayeera obadde okimanyi dj byo biraba produce olinakumanyi politician gwabikolaomuyiribinayomalakuinawendi I see you looking comfortable in that umbrella. Bunzunula tunula should be in your mirror. If you don't mind to see me whenever, then we go have to do this forever. Biancola via yagala, de biancola via vinyuma. Ababalala kwebala veduka. No stress to be siding on the same page, eating on the same plate, dancing on the same song. For me favor list, this is a caution. Enough is enough. If you think it is less, katigwe gamba muno mania kumanyi. Wali wa mulaba, kubana mulabe, dali na mulaba. Mujira mweko sana yetu na balaba. Bino byani akumanyi, simanyo obo chimanyi, sibate manyo chimanyi, olina gwe walwanirira, gwewe sule weye. Tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibbi nayeera abasawo gwe buusa bibbi nayeera bino byaniakumanyi simanyi oba okimanyi sibadde mmanyi okimanyi olina gwe walwanirira gwewesule weeyiye tonkubyanze abo basawo gwe buusa bibbi nayeera abasawo gwe buusa bibbi nayeera
So Dutch.